Nette Brief. Daddy, nette Brief. Daddy, nette Brief. Daddy, nette Brief.
Grand Fox News.
Nette Brief.
In the introduction. Blueprint ya Kenya ni construction. Ati una rengino unaishi kwa SQ. Miusikuma wheelbarrow lakini squeeze unaishi kwa mansion. Uko crossroads niko kwa junction. You need to style up zango ni fashion. VVIP kila time kwa function. Na adapt daily zako subtraction. Jackson McKinney shit nigga na letter action. 3D IMAX itisha popcorns. Genius mathematics. Building pyramids from nothing. Yani nilianza kibera ki 18th century hustling. Ilikuwa ni car slavery but siku why snitch. Siku why bitch, siku why ditch. My bro, black star, siku why bleach. In fact kuna venye melanin ina grow. Na resurrect isa kila time ni kiflow. In short namwezi go bar to bar na miji. Maybe glass to blast na nishi. Juki kunywa tei una leo. Miniki kunywa tei na sock. Nikisema mi ni king na manisha. We ni recommend ukisema we ni king una joke. Pale FB mmegeuka nguruwe zenye ni kupok. Cause lifestyle yangu yani. Lifestyle ya mini that wake up late night Martin Luther King dream. Best player in the world. Yani hadi Messi anataka kwa in my dream team. Ya itoki kwa kichwa. Inatoka kwa spirit. So kawe ni conscious. Vuta moja, meditate, alafu get lifted. Nigga I'm gifted. Notorious sana, yani na wa hypnotize. Uneza uliza ata Big Ted.
Daddy, yeah. Let it breathe. Daddy, let it breathe. Daddy, let it breathe.
Hey town.
Let it be.
Yeah. So, now I hypnotize. Cause I'm biggie to pack with some hove and a bit of nas. Ata koli mo anajua bila bob na kwaga manduku. Jumtani wananikamali tangu nianze kufuga maras. Kila mtu na daya kwa mafutani. Kerosene, omesau, unavenya utopizo na kwaga gas. Abomination kama wife kunitamaniga. Naona bado wana trap sana. At 17 extra bars ni trap. At 18 ID na die wax. 19 walikuwa G, mini kidu squats. 20 nilikuwa na click, mindo kinwa squad. 21 savage, ju chills ni wachaga home. 22 jaja ni commando mza blue blue. 23 Jordan na ball na zangu ni kushoot shoot. At 24 nikuwa na two daughters, siko alone. At 25 nilikuwa millionaire, nigga I'm gone. Niggas want a lot, they get less and then brag on it. Niggas tend to be OG, tend to be kings, tend to be imaginary empires. I still lame on it. I'm just tryna be a package. Na wanasema gami ukwaga violent sana niki jam, juneza ku upgrade na my bandage. God MC, that means I make shit. Hold up, I make hits, pull up on your clip. Gang, 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 gang. Pass me the toothpick. Nili wa show kitambo, na kuwaga on top. Nimi na kuwaga on toes, na bado on soap. Na wangarisha, nyamazisha, sababisha. Na waharakisha, tergat on the track daily na wakimbiza. Hii bana jo. Hii ni spoken jo, hii ni spoken. Yani sikuwa na time ya kuandika bana.
Daddy, let it be brief. Daddy, let it be brief. Daddy, let it be brief.
Na speed contraceptive kustofisha madevo kukam kwa hii world. Stock is dead but daily na give thanks. Cause kwetu kila siku ni November. Uliza na julikanadi Luanda na kina Otemba. Sina degree lakini brain iko na kilemba. Na kama rapa ndani ya blender. Na wa mix car pudding. Alafu na wakunywa kila time nikifeel niko slender. Washa surrender na video bado inarende. Wanangoja Valentine ndio mafans wapende. Ni January na mafans tayari wananipende. Inaitwa gwa, get your shades on. Hii ndio Diani flow, palm trees on a Sunday. Hii ni wale wasi hawaendagi church jumabuda zao ni mapadre. Nina katel, uliza masanse, uko na patel. metua rangi, nyini mapandre. Buddha jo, now baptize na mavasi. Sai wako vichwa maji, wame catch wave, wame shindwa kubehave. RIP wako kwa grave. Nina ways mobs za kumake door na zote nisha pave. Mkiwa pavement, nilikuwa kwa basement. Sauti zenyu soprano, mindo niko na basement. Mwili yangu soft ngano, yako ndio obese, man. Nakani wa sufa, napenda wa lami. Nice thick kichuba ice, F.O. pie. Anipe pride, one day ni mgeuze bride. Mina ye Bonnie and Clyde. Luther King ni dreamer. Sima, nisembe na stama. Nipe sima, ambia Swiza pati Alicia Kiza bima. Easy man chorea choche za mama pima. Ati heavyweight, chorea chocha mnatupima. Mindo baba yao juni kitokea wanasimama wima. Legendary swipe umpea radi na stima. Juato ufanya na Kenya power ni nare utashika. Daily mimi wanadaini watole uradi. Na joizi ni zile metafa deep hata wao mamble na waradi. Eita
Daddy, let the beat dream. Daddy, let the beat dream. Daddy, let the beat dream. Daddy, let the beat dream.
Hey Tom. Elle bidi mazes spoken word yani you as a John on a church son. Come sao jo. East African zaga ban when said for ya that tofauti to one. Hey Tom. Zangu maujuzi. Me spend your pussy. Wanna do this a daily of pizza. How do you do this? Easy. Hanga nja tizi. Anger rock, top flow. Sankara, hip hop. Murderer, all black. Akala, neck freeze. Shambala, bring this. Fanga bra, kata kata. Ama rapa hini. Matanga bra, juicy. Karibu ni ukate. So kuna venye sai. Niko very happy. Hey, I'm alive daily. Na survive gang. Shit, don't mess with P.A. Double Z, G-H, double T, uh-oh. Una bro lili wa shot, oh. Misi yae kuni kompia na ira yae na sound kama pa. Go.
Daddy, let the beat breathe.